Your toy
baby.
Hey.
Ooh.
Aha.
See man.
Ah, it's a brand new one. They're working machete alongside Nina. Job finisher, finisher. Zone boy buzzer.
Chona kuba mwaya Kambe kivona foka mbe waya Kukusia ni itameka waya Oligos kuna foki fire Mwenishola kukusia mwendi kuni vulaya Ok wena baby twaya Ya kuswala yona vulaya Ya kuyanganisa kimanyito Bila tola luna kitaito Maneva niswale mwalito Mwendi bakuzuwela kukwa ito
Mungata wabate kulini kusi
Commander and the Po Zone Kid, the Chief.